Right, namhlanje insuku zingu-29 ku-April ku-2019. Ngiseselele ithuba mlaleli ngibingelele kuzona zonke iy'ndawo la kufinyeka khona-ke imisakazo yomphakathi esifundazweni-ke sakwaZulu Natal. Elami-ke igama umlaleli uSilindile wakaBhengu, kanti usula namhlanje sikhona-ke la eTolwane Sports Ground. Le ndawo-ke ingaphansi kwayo-ke inkandla kwesikamsholozi wayengumongameli-ke wezwe-ke laseNingizimu Afrika. Kodwa-ke namhlanje sihamba nawo umnyango wezokuthutha ukuphepha, kanjalo-ke nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni oholo umhlonishwa ubaba umxolisi wakaKhawunda. Ziningi-ke iy'nhlelo ezilethwe khona la endaweni-ke yaseNkandla. Singabala khona nje njengoba namhlanje sila eTulwane kuzovula khona-ke i-bridge. Kanti-ke umphathiswa ukhona nje sizothi ukuxoxa naye kafushane asichazele nangey'nhlelo abathe baqala baba nazo ngaphambi kokuthi beze khona la umcimbini. Siyabona-ke nawo umphakathi uphume ngobuningi bawo ukuzolalela-ke ukuthi uhulumeni usiphathele nosukula namhlanje. Njengamanje angamukele yena-ke umphathiswa womnyango wezokuthutha.
Sibingelele emangcolosi, sibingelele nabalaleli bemsakazo yomphakathi. Kuyinjabulo enkulu kuthina njengomnyango wezokuthutha ukuthi kule minyaka engamashumi amabini nesihlanu, 25 years of democracy and freedom, umphakathi waseNkandla awusalanga wodwa ngaphandle, nawo futhi uyingxenye yokuhlomula ngezinto ezibalulekile ezithinta inqalasizinda. Ngoba siqale namhlanje usuku ekuseni kakhulu, la siqale khona sabheka laphaya ibridge lasemhlathuze kuward 1 waseNkandla, elixhumanisa-ke iward 16 wasolundi ngaphansi kwamakhosi uNtombela noSibisi, inkosi uSibisi, kuP223. Lelo bridge lisithathe imali engango-19 million, liyaqala njengoba ngikhuluma nje liyakhiwa. Lelo bridge lelo sadlula sawobona-ke ibridge lesibili kumphakathi wasenkungumathe la ngaphansi kamasipala wakhona lapha eNkandla. Lapho-ke sakha ibridge nakhona ku-D2238, sakha ibridge ngo-34 million. Lelo bridge elikhulu impela nje ububanzi balo, kodwa lizokwenza isiqiniseko ukuthi imiphakathi iy'mpilo zawo ziyashintsha ziba ngconywana. Saphinda futhi saqinisekisa ukuthi-ke sesizake lapha eTulwane River emphakathini, ngoba leli bridge silakhile lizokwazi ukuhlanganisa imiphakathi yaseGranskop, umphakathi walapha eNkandla nomvoti kanjalo nasemakhabeleni. Ibridge-ke lisithathe-ke u-32 million leli ebesilivula ngokusemthethweni namhlanje. Lawo amanye amabini siyaqala siyawakha ukuthi iNkandla ihlinzekelwe ngesabelo sezimali kwinqalasizinda kwaZulu Natal. Futhi siyazi umphakathi usukhale kakhulu ngomgwaqo OP706, lowo mgwaqo osuka emgwaqweni oqhamuka eGranskop uya eShowe, nomgwaqo ke lo osuka eShowe, Transcorp yeShowe, oxhumanisa no-P15. Kulo P706 nakhona sike saba nesikhathi eside sihambe iy'nkantolo nenkampani ebihlulekile ukwenza umsebenzi. Sekufinyelele emaphethelweni njengamanje, umphakathi sithi cha awukhululeke, lo mgwaqo sizoqhubeka siwulungise siwuqhubezele phambili. Seyiqokiwe inkampani entsha ezokwenza lo mgwaqo, ngoba sinayo inkinga yokusifundazwe sakithi sezinkampani ey'ngawuqedi umsebenzi, ezinye ziwuqale zehluleke zingaqhubekeli phambili nalowo msebenzi. Kodwa-ke sinalo ithemba lokuthi-ke umphakathi uzoqala ukubona ukukhanya manje njengoba lo mgwaqo siwulungisa. Le minye-ke eminye khona OP50 stroke 2, emgwaqo leyo ethinta kakhulukazi ama-potholes. Lowo mgwaqo-ke nayo sineyinhlelo zokuthi siwakhe kabusha, kodwa kwamanje sisavala nje imigodi lesemgwaqweni ethiwa ama-potholes, kodwa sizophinde siwakhe kabusha ngohlelo olubizwa nge-rehabilitation program. Siyafisa ukuthi siwaziseke umphakathi ukuthi asimile nentuthuko la endaweni yaseNkandla, sizoqhubeka futhi sibahlelele neminye imigwaqo esewoodbhuqu okwamanje, sizoqhubeka silungise ibe sesimweni, kodwa eminye siyayihlelela ukuthi siyifake esigabeni sokuthi-ke ifakwe itiyela. Umsebenzi wethu-ke njengesizwe awuphelile njengomnyango wezokuthutha. Kusasa lo wokusayo sobe siqhubeka futhi siya laphaya endaweni kwinqokotho bridge siyoyivula lapha kwaNongoma. Siphinde futhi sibe nomcimbi omkhulu siyokwazisa umphakathi ngey'nhlelo zikahulumeni engxongwane Community Hall eward 20 kwaNongoma ngo-9 ekuseni. Yilapho-ke esiyobe siqhubeza khona umsebenzi wesizwe. Sisaqhubeka yinde le ndlela, ayizukuphela manje, kodwa kubalulekile abantu bakithi sicela bebekezele kuthi lapho singakafiki khona ngale mgwaqo eyitiyela siyeza nakuwe. Njengoba ukukhanya ukubona ngaphesheya kuzofinyela nakuwe. Asibambisane siqhubezele iNingizimu Afrika phambili, siyakhe ngokubambisana ithuthuke. Siyabonga, siyikhulise.
Right, asibonga kakhulu kwemphathiswa ngeyinhlelo ezinhle osilethele zona la endaweni ke yasenkandla. Mhlawumbe nje sesiphetha ke nje amazwi ongawagqugquzela emphakathini wakhona la inkandla. Njengoba sazi ukuthi ke sekusele izinsuku ezimbalwa sibheke kulona ke ukhetho ke lwazo lonke. Siyabona ke ukuthi nentuthuko ikhona endaweni esenkandla. Mhlawumbe nje ukubagqugquzela nje ngoba phela uma ubone into enhle ukufisa ukuthi iphinde ibuye.
Sinomkhuleko kodwa ozoqala nge-peace walk. Ekhulekela yona ukhetho lesiya kulona umkhulu kwesifundazwe loyo uzosuka lapha eThekwini ngaphansi kwesizinda lapha ku King Cetshwayo statue uziyophelela eCity Hall ngolwesihlanu lolwesiya kulona uqala ngo9 ekuseni leyo walk iyophelela ke ngomkhulu omkhulu ukukhuleka ngoqosimema wonke umphakathi ozobe nethuba afike abathole lemabhasi begibele kuwo kodwa nethuba lokuzifikela eThekwini afike ngoba wona umkhuleko kumkhulu lo esifuna ukuthi abantu bonke bibambisane kube nokubekezelelana kube khona nokuphela nje kwalemsindo siyibonayo emgwaqweni ukushisa kwamatruck imbhikisho engekho emthethweni enodlame ngoba ukhetho lifuna ukuthi sindlalele njengoba kwandlalelwa uJesu Kristu luthi lifike sesiyenzile environment enokuthula noxolo khona lofike naliphumele libe nempumelelo enkulu kodwa abantu abakhankase bonke ngokukhuleka kuzo zonke indawo abantu ke bona mase beyovota ngomhla ka 8 bephume ngomningi babo futhi bengasaba ukugqoka imfaniswana bepolitiki mabeyovota bavumelekile ngokomthetho kodwa kubalekile ukuba nokuthula kungabe khona ohlukumeza omunye mawumazi umuntu uthanda iqembu lakhe lithize emdedele nalothanda inhlangano yakhe lithize emdedele ilungelo lakhe lelo elalwelwa abashiya emhlabeni besiza bazela lenkululeko siyabona.
Rata sibonga kakhulu kuyena umphathiso omnyango wezokuthutha ukuphepha kanjalo nokuxhumanisa omphakathi esifundazweni sakwazi Natal umhlonishwa ubaba umxolisi akhawunta sesichazela nje kafushane ngazo ke iy'nhlelo zentuthuko ezilethe khona la endaweni ke yasetulwane enkandla ngaphansi kwawo ke umkhandlu iKing Cetshwayo district. Angisezele lithuba ke nami imlaleli ebese ngibonga kakhulu njengesikhathi enisenasipha sona siyabonga.